Ursula Miller, dekotodo ardido fedde leede duniyaaro hawjini filla balla, wari garin kaka, komin shaado kori region Maradi, gan hiude no feroobe leedi Nigeria, gan warde tifude to duwi, jonde mu en wonno wadira. O wi'i ni ko o hi'i dum welimo sanne. O beedi wi'ude kaden, ko pelle leede duniyaaro kawjide filla balla. Tinoto no waddan himbe be balla.
Je salue.
Mine yete yeri de bibe wuro en kolli der jebbi tagol ko wato himbe ujinaji ferewbe gam konu be Nigeria. E fa hande ko bibe wuro be pekidi e mabbe ko godi. Sigila mo America wati do ko yawi gam wallirde himbe hawri jawdi wallirde himbe ferebe be far nyamdu hawtade e himbe wuro be. Mede tefa ko yurna yade e himbe duniyaru fu.
Senal.
De Arama ni illa garki mabbe fuddan lewru October 2 himbe be ni hande jabborama no wodiri be galda neddo fusa dornam dundu hida Aminu dubi mu woronja no goto der ferobe leydi Nigeria wari no duwo der cakantarare de o wi kanno tittinkini gan hebude ko humtu hajuji mum kan hedaaki fu balla fedde leede duniyaru wadda nore himbe balla nyamri
changira sanaa do neke
to wuro biti gyal godunomi amma ko wi be ngari gineji fukka tawale magal be dilidi e mum ko ngarmi do kemmi higio kalfin do kan gineji mudum mi do sanna mi do heba sedda sedda ni tokkitori mi mi do wada gollal dan kingal
sanaar ne sawal taliki hayo
ferobe be ni eli madam Ursula ko watta neddo mabbe fu hiti korejum gan ko be ummoy Nigeria neddo mabbe fu wadana filla ko dada hisa hano misali Fatima doggoido hande wari no duwi amma anda fu to gorum hebibbe mun tato tawa
dabareso ka koliyum
ko wiibe orbimin chukaloy gore totoy koy abbi dun e tokki mendo gardum e dawo edidol koy lebbi jeddi gammido mi yi ay bagoto mabbe mi anda du fu to e tawa
ne baro okku
lawan magaji minister leedi Niger kawjido filla waddande himbe balla no tawda Ursula oder yilarudu wi'i weltare mawne non handen ko jonde lobber no tawa caka himbe feroobe leydi Nigeria be e himbe cakantarare de du ayere makko du woni jam warta wuroji mabbe be kaba be kota neddo mabbe fu heba ko wadi.